calor de la mafia.
Mafia.
Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. So go bim tu yoki twa ituke. Tenu kinchuki apandeza kosi soge. Sili cham tu akiona nena hapa mimi. Nikisingizi wevya maneno siyonge. Wanapamba ni maisha yangu. Natafuta gavya kwangu. Nilitu na ndugu zangu watoto haki maskini. Namumbaga Mungu anijalie kesho nione birthday. Nipate langu fungu ziwe kiche kesho tasiko birthday. Nikipata kidogo
nagawana naweza.
Waganga kutoka mikoa yote mina Mungu tu. Sije jipata sawa wenchukulie poa. Sina tamaza kuangalia movie wasije wakanchojoa. Utamu wa mafanikio usiharibu utu wako. Shetani ana kimbilio we usimuzi Mola wako. Napo mbele ya maisha yangu natafuta gavya. Lena wadogo zangu watoto kimasikini. Namumbaga Mungu anijalie kesho nione birthday. Nipate langu fungu ziwe kiche kesho tasikwe father day.
Nikipata kidogo.